Pastoral.
Yes. Kelele taka tak tang ben.
Hallelujah. Hey. He's coming back again. Hallelujah. Hey. Nipe moyo safi.
Oh nai nai nai. Oh nai 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 nai.
Nipe moyo safi.
Oh nai nai nai. Oh nai 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 nai.
Napenda Yesu na hiyo hata sisiri. Amenitoa fire ni uko Misri. Walidhani nitarudi nyuma easily, lakini Yesu wewe umenisitiri. Injili wazi wazi tunahubire, kwa vijiji hata na kwa masire. Upendo wangu na Yesu si wasire. Minajua nitamwona one day. Kila kitu iwe shware. Kila goti litapiga someday. Bila kuliza swale. He's coming back again, hallelujah, hey. He's coming back again, hallelujah, hey. Nipe moyo safi.
Oh nai nai nai. Oh nai 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 nai.
Nipe moyo safi.
Oh nai nai nai. Oh nai 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 nai.
Maisha bila Yesu ni kalamiti. Hata afadhali kufungwa kamiti. Hai, kanisani ni makomiti. Na ya muhimu hakuna mikakati.
Zaiba onana, jumina ye binguni tutaonana. Nimepata nafunisha ponana. Nimechorea uradi za kuchochana. Oh ya ya, utarudi tena hiyo mini koshua. Mini takungoja iwe mbua ama jua tu. Umeniwezesha mikupiga hatua. Tutaenda nawe hiyo pia ninajua.
He's coming back again, hallelujah, hey. He's coming back again, hallelujah, hey. Nipe moyo safi.
Oh nai nai nai. Oh nai 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 nai.
Nipe moyo safi.
Oh nai nai nai. Oh nai 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 nai.
Nimeokoka long time. It's been a long time coming. Nicheki nikisifu minaruka kama nyani. Shaito simtambuye ni nani. You soon I Jesus is coming. I so I siachi Yesu no I zaidi mo I oh mama oh mama oh my my damu. Ya Yesu iliyo mwagika kalivari. E damu ya Yesu kaning'arisha niko tayari. E damu ya Yesu ili mwagika ye kalivari. E damu ya Yesu kaning'arisha niko tayari.
He's coming back again, hallelujah, hey. He's coming back again, hallelujah, hey. Nipe moyo safi.
Oh nai nai nai, oh nai 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 nai.
Nipe moyo safi.